Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Fulfulde alal bare nogo e go lewru juin hitande 2023 yamde sappo e jeddi jablide silmay chapannaye joy maison de la presse bamako don yottino kabaruji di kigiri hande woni Alice Cisse Mamadou Ouattara wonto boggi jande to guikaaji mata ma nokkule kewde le bakki hitande 2023 leede amende mangal mudum fu telephone ngaji do nangam yeyi gol nyamduuji fa yetto wadde parking damal nokkule to imuje watte to ko e hunde ko yimbe fa hi wawa hebude cewdi le mudum ngam beedaraade famle journal amengal jababuji security and one referendum o waran haltinede malinkobe do e aljumaade garon no holtiri wiide horobe fedde agene le collectivité dou le nyaloma hande o le temde yimbe le mindibe kambe wotude sappo e jetti lewru juin 2023 fu chapantati e jeddanam tan woni gotube sakrabe kedibe do on sambe kabaruji dum jogoni on kiide hande bisimila modom e hedaade dum imuji baki wana wondi jokkitaade leedi amende mangal mudum fu le nyaloma dido bal dido imuji nguykaaji kewdi woni ko mataale leedi amende mangal mudum fu le hakkune dido nguykaaji ana uttide enveloppe ngay to sujet ngay woni le mudum le nukkule to rafinde naagu woni dido kabaruji ka horobe kumani be jande le leedi amende holiti dum be koliti dum wede dabereji waram fa fi he fewde imuji ngaroji fa kema famtaare kedde Umar Waygalu
nyaloma dido ba baccalauréat malien nguykaaji mataama li nokkule ɗe tokkati to ko ɓuri téléphoneji sappo nanga toon e juuɗe sukaɓeɓe ɗiɗo téléphoneji holitan wiide sixiéme ngaji ɗum woni landi koɓe landa ko wonno ley hen goto e imotoɓeɓe kay yaltinama ley nokku o fi laamiɓe haybooɓe sukaɓeɓe kañe haybooɓe wonɓe toon ɓe furdu lomtama bangue ñaamu maayo ngo won nokkule ɗo imo gongol fuɗɗa e law ɓe mbi ko laati sababu muɗum yo taƴugol courant ngaji toon to mena kato ɓe kolliti wiide enveloppe ngaji ɗi won utta toon ila wakkati o yottaki miccita ɗen wiide ɗum ne ɗum yatta e sariya ɗum laatiki sababu du sukaɓeɓe koɓe landete ko woyltali oɗo nokku huminiɓe kabaru jande le leydi ndi mbiɗe teno gondi e yaltinede ley hen fati sukaɓeɓe jee sixiéme ngaji ɗi ila ɗum yottaki examen ngaji bakke ɗi ana kanni timmude subaka so lanɗo jaaɓi le leydi ndi fo e manggal muɗum
yaltinde sujet ngaji ɗi tawi wakkati muɗum wara e fa yetto guykaji ñalawma bakki o hoore matama sanne le bakki hitande 2023 le wi malinkoɓe gonɓe kadiolo masina fa yetto kayi ɗum ko tiddinta fi leydi amen ndi eɓe narda kanonkoɓe fiya dabereji ɗi mbawi fu yallana haɗa ɗum ɓe jiɗi ɗu jukkaji ɓame tongueɗo yimɓele fu nangaɓe wadde oɗo golle fa keɓen famtare anni ko Aissata Diala heɓani en do feccetango sida sidi ɓi
moi en tant que citoyen de Kadjolo
mi Kadjolo jodimi suka imotobe bob bak ana hani famde mi wala ngene imal gon wonko be hani wadde sobe homo fu ana hani bamde leso ngani mudum to imal gon fuddoto sara be an hani tinnade el tasuka ben falla be datti lobbi be hade guikaaji gidili galleji do ana nato sabe imido e tagoji lobbi nata fu mo wala andan hanne so wi passe o bak hokkaten diplome mo handa e mudum sabe ko he hande cegan so passe o bak kapta golle be wala andan hunde fu waati munde yedugo sizengaji imal gon bak mo sella ñalana moɗum yottaki so walani lamo fiya dabereji honono tongirta neɗɗo fu nangaɗo ɗi golleji bondi min kay wonimi mbiɗa tewtora lamo tinno fa hannen fiya dabereji tonga neɗɗo fu nangaɗo e guykaji e ma yuriko yurkaku leygol imagol
sanctionné lourdement
ɗiɗo guykaji ɗi haala muɗum halte waɗi le ñalawma caggal ko tribunal kayi tongui duuɓi tati kaso michel m nayom nangaɓe saabi ɓe tewti waɗi guykaji le defo hitande 2023 mais ɓe kanankoɓe kumaniɓe sariyaji le nokku o ka holti wiide ɓeɗo yimɓele nangaɓe jaaɓi jaati wiide ɓe gaɗi golle oɓe kolliti du wiide eɓe nimsi ɗum sanne syndicat michel en cin ɓe sappo e joyi lewru octobre hitande 2016 ka wi wonda e maɓe daane ɓe kolliti du wiide fati ɓeɗo yimɓele jondoro feyi balligu goto urdato maɓe ousmane sisogo yo goto ɗeɗo fedde anni ko hanni keƴaɗo amen gonɗo kayi ɗum woni kanko Mamadou Samba Diallo ɗo festan o sita siɗi ɓe
lawon diɗi
mi kalniɓe fo e dameɓe leydi ndi funnani e lamorɗo fo famintanama dabiri fo fiyama yalla hono ɗi kulleji pati mate kasine mi tewtiri musilleɓe bata sariyaji hollitadi le imagol wattegol yalla pati torra fo hewtaɓe ga so yimɓe jogaɓe heɓama kasine ana waɗa kulleji yeddanɗi saria mbiɗe tejji o neɗɗo heɓata jinguino ɗum fedde amen noddirtene syndicat sincére du 15 octobre mi kalniɓe fo e dameɓe ɓe watta haqqille e golle ne yehirta neɗɗo waɗɗo ko muuyi kasine kañi tan darata e hoore
mumarrf
imuji timmoɗe hitande yo wakkati no yimɓele hewɓe wawi heɓude cewɗi e juuɗe yimɓele heɓe wawi heɓude cewɗi jeeyoɓe ñanduji kañum en ka niddaɗi ani duuɗi damel nokkule to imuji ɗi watte to ɓeydade ɗum du kayboɓe sakkosiji yimɓele imotoɓe fa yetto gaɗoɓe parking yalan hayba motoji mabɓe ɗi ana tawikele nokku o parking ngayɗi ka coggu muɗum sowikele oɗo wakkati du fa keɓen famtare anni ko alzawdiatou kaby mayga heɓani em dow hem do feccitango ousmane ñaly buuli kañe sita siɗi ɓi
jaguji kewdi gatte ley nokkuje imogoji gatte yogabe ana cotta nyamriji yogabe du ana domo don motongaji wono dun e nandore mudun wado be di golleji jibaaji mu ben ana tedda ley o wakkati
arano mena cogu sanne gajjoni cogu wala sanne le den nokkuje imaglo watte min horno o parking ana yaddu sappo handen hitan hikka moto fubbu debbe nga arano noge noge me won hebre e kaaki cugol ngol lekkol goy me hakila sakkiji mabbe e telefone mabbe buddnoge me hebe torra fule o watta tofon
leydi imongoji sakngaji e telefonngaji ana kada nanede le inno kujede nenno ko sabede imontobe yogabe ana nabade kulle le cuudi le koldi be kolliti sababuji mon
yogabe mabbe ana duwa nukkuje wuddude wara giddi sukan wara wiita do e imagol fuddoto bete non kallama cugal jango le kolbe fu yoppa sakkiji mu en sabdu wala hunne ko hanti sariaji kisum bama homa fu an hana baddo me kanibe be wadda bikki mabbe tan
fay etawede dabreji bamaadi ana taykite sukabe le kol yogabe ana gada di golleji ho golle bawdo bonude hajuji mabbe ko horebe cuudi le kol kulliti wiide
sakrabe kidibe ono bay tuttude hakkilaji modon fuudo jido kabaruji do hello amen Facebook na do Twitter le tamder yimbe le bindibe kannobe wotude sappo e jitti lewro juin hitane 2023 fu chapantati e jettonem tan won jabbe wotude e dido wotiji dido kabaruji ka horejo kumani do fedde ne minu dirta autorite independente de gestion des elections age holiti dum yeso nantinabe kabaruji di bete hande maitre mustafa sise holiti du wida jababuji dido wotiji waram haltene malin kobe do aljumaare garonde fa kiben famtare anni ko hanni lalle tangara do fashtan umar waygalu
la commission nationale de centralisation
tete umide kabar wotiji di an landini hokkude jababuji di le bureau de vote ngay di fur kanye yimbel wotibe wattu jono le tiagal di wotibe le tem dara fu do yi chapantati e jetti don wotiji ngadi sappo jetti lewru juin hitan 2023 in way be da do so jababuji goddi di ngari kanye fa yotto wotiji di mangal pade be adi wadde mi wiyan min kokkan jababuji di le wattu biya do e balde joyi no ta fu aljumaare waror de no gaytet lewru juin jababuji di kebete
2023
le ngallure kuchala mu inobe tracteur ngay be kan yen kan tayke to sanne be do yimbe le gollobe dido golleji ka ana wela sanne yimbe le gombe le ngallurnde buri fule o do wakati demal fa ke ben famtara anni ko mayram kulibali hewani emdo hem tangal ko warti iwde to ko do festango umar waygola sita sidibe
ko futi dubinoge o mo gollo o do golle o mujjintina tracteur ngaji kuchala le yontere fu ko buri tracteur ngaji sappo o mujjintina dum o wido mo heba le hen koni ngidu makko
le o watti nungu mede waay mujjinde ko yaata nay ma joyi e di mansi ngangi ga samoji mede lafe gineji kessi ton wala mi ha fabba mako me tewti dum mede waay mujjintinde nay ma joyi tracteur kuma tewta hannen yo hebde famude honen ngal gollal jehirta
burama tangara o ciudo o jamde o mujjina do masir ngaji sodo be bi wala fu ko kaja ko iwrata sella ko so kebi jande makko de
no machine kede
mudin ko machine goto an ya fa balde tati sabe gineji mu ana heewi samme hono machine nami roke nisto do gabbe nanan mudu an ya fa nyolman goto ga ko bur heewde kilendu famata amen mudin ko im machine ngani kalsimon ana ya o nyaaji nogay e ndey yaade 150 million goto e o nyaaji temdere di fuddin mudine le atrete gollam
pero sodo biyan belti dido golliji sanne an jeli lamo faabo hono dido golliji
le lede amendi hokkude balligule kurtunoji nadu yambereji kala annafa lato wajibi so arande hokkude balligu dum yehune fafawo do yambere o wakati hande o ka dum wana non dum wordi jom sur amenyaloma hande o do majjum woni al zawjatu kabi mayga landini dum aniko umar waygalo fewni ando hen
lamburuji na kurtunguji na yangiji goddi fa yotto yo fisutama maydeji atawan yimbe lana ballindira be do ballobe wakkatiji atawan wana ko sabba alla ngadirta de ballima fu wajibi de yotti dum en fu andu ngartira fu fota bangal rewbe hono dum bankiji no dum lati joni wobbe dum noddiri dum cele misala o do suka debbo mo noddire fifi o walliri goddo disaje kany e bukuluji o wattile hen du jawdi ko yata ujinaji chapande jeegom sefa wakkande yangi yottimonde mo walli o tamo wala fu ko jogi dun lati sababu du so habo wadi hakkuni mabbe kanko suka debbo noddirte be fifi o wi o totte ko walluno on ko fur gidraagu mabbe du haada don an holliti wi wana ko sabba Allah wadiri golle o be do yimbele ana kewi ngado be dum den dokki fu fa totte dartata ko neddo watta fu tinno wadira sabba Allah dun tan sakititto
sakiraɓe keɗiɓe andon ɗo min kaddata e kabaruji amen ɗi kikiɗe hannde ga no mbawi hidda ɗiɗo kabaruji fuu ɗo play store so jeehi ɗo google o gaɗan play store o keɓan ɗu kabaruji amen na ɗuɗo wiya mum fadjia fenok ɗo e seeɗa yewtere amen nde ana wodi. Wassalamu. Le leydi amen ndi holitama wiide ko ɓuri sukaɓe uynayi temedere woni ɓe pesaka fa timma le hitande 2021 noon holitiri wiide tongane goto nde fedde UNICEF yaltini banggal vaccination le leydi amen ndi fa wawde huncande hoore oɗo kabaru suudu ministre kumanuɗo cellal le leydi amen ndi ka won ɗatol ngol itti oɗo campagne vaccination waran waɗede fewde sukaɓe ɓe ngala duuɓi yettade fa duuɓi ɗiɗi ko ɓuri yalla ana heɓa haɓude ñawuji fewde iwde yalla ana haɓa ɗiɗo ñawuji iwde ɓeɗo yimɓe. Magazine amen santé ñalawma hannde oɗo majjum fawi Fatoumata Kodjo landini ɗum anni ko miye sita siɗi ɓe min pewni on dow hen min kiire jaam. Gollo pesugol mawgol waran laatade sababu pesude fa timma sukaɓe keɓayno pesade fa yetto ɗum waran laatade sababu ɓuytude ñawuji mabɓe ɗum renama iwde ñawuji kewɗi ɗum. Docteur Ibrahim Diarra kañum woni laamiɗo gollirgal ngal ɓe noddirta centre national d'immunisation le leydi amen ndi.
Les statistiques de 2022 prouvent qu'il y a 5
nde kabarji hollitanɗe hitande 2022 ko yaata sukaɓe ujunaji temedere ujunaji sappo e nayyo ko yowi won ko heɓaka waɗa vaccine nde leydi ne feɗa maggal muɗum ngam e fi dabiri noon pesde suka fou mo fottat dungu fattare yohɓe du sappo ɗiɗi nde gulleji amen ɗi dabiri fof fiyama ko naari banggal jawɗi kan e dotere yala ɗi gulleji an heɓa waɗeno nomo muyiri saabi le hitande 2021 ko yata sukaɓe ujunaji sappo e seeɗan wonko heɓa pesa le gulleji amen
ɗiaiaiaiola
Suleman Guindo jiltoɗo so ana pesa bankas to ka holiti weeli yonki muɗum fewde e golle o sanne saabi inniraɓeɓe faahi mumen fo waddi sukaɓe muɗum fa peese o holiti wiide ɗum waram latade sababu ɓeydude sukaɓeɓe peseteɓe le nokku o ɗum waram latade sababu du rendeɓe
actuellement les mamans
ko ɓuuri hewde fo innirab ana wadda sukalemum en nde dogotorojo ɗen caggal liɓe tati fo yalla ɓe heɓaɓe peese watti meɗe wawi peste ko yaata sukaɓe temeɗe ɗiɗon e deɓe ma fat temen nayon le lebbi tati meɗe wawi peste ko yaata ujunere suka le lewru fo meɗe peese ko yaata temedere nogae suka temedere sappo ma cafanɗe jitti fanɗe muɗum fo
pikkugol ngol ana waɗe kayi honono holitirale heeƴo kumaniɗo pesugol le nokku o tawede majju fo kanko Dramane Traoré laamiɗo fedde ne ɓe noddirta programme élargi de vaccination le laamu kayi to ka holiti wiide wom tiɗɗalaji ɗiɓe matata to
le lebbi tati arandireji le hitande 2023 mais wawmi peese sukaɓe cafanɗe jetti toon ɓe fe gotumumen heɓa ha tufa noon le dotoreɗo mawne kayi le hitande 2002 ko yaata sukaɓe ujunere e temedde tato e sappo e jeegon wonko heɓaka tufa caggal muɗum nde torraje hewɗi matama le golleji amen ɗi nde on wattino saabi nokkuji yogaji an toon ɗatti muɗum moƴƴa caggal muɗum motiɗime joguiɗi wawa dogudedo laabi yogaji nde ne laamorde noon ɗum saabi so golleji amen ko naari banggal pesgol ɓe sukaɓe heɓaka waɗata nomi moyiri noon
fa yetto dire ardiɓe janyeliɗi ana wondi wadde toɓe immadaraji fa martina kumpa saraɓe nafa ko woni e pesugol suka muɗum fa sukaɓe pikke yalla eɓe keeɓa renede iwde ñawuji
arandira fo mais fi dabireji pamontunde miraɓe amen rewɓe kan e rewɓe fo nafa waɗgolngol pesugol ñannan mi fuɗɗigol pesugol min naati galle e galle mi peesi suka fo hanɗo peesede manen ka e dogotora en halfnama ɗi golleji wonko waɗi ɗum sara fo famɗo nafa ɗi golleji suka muɗum heɓama peesa
fedde UNICEF ne wonko waɗi banggal faaba muya fewde gouvernement leydi amen ndi yalla pikkirgay ɗi ana heɓe Clément Diomo kañum woni ardiɗo kabaruji ɓiliɗe cellal fedde UNICEF mali ɗo
mais taƴi noon dabiri honani pikkiri ittirte leɗe caggaji nadde leydi meɗen ndi honani ne moɓirte patini bona ɗum caggal muɗum e fi dabiri kasine honane ni pikkiri hewtata nokkuji sa hen leydi ndi nokkuji to laafi deƴere mata sanne ga famon le ɗin golleji fedde noddirten UNICEF tawi dabiri noon jaati waddude amen lanaji ko wawata naɓde ni pikkiri kae doctore amen yalla ɓen heɓa wadde ni pikkiri le ɗen nokkuji ɓe wadde amen kaake du ko famta amen moɓuɗe ni pikkiri patini bona
campagne arande pesugol ngol waɗi sappo e jeegom yaade sappo e jeenayi lewru juin laamu mutti gawo menaka tawde ni kidal kae nokkule kewɗe ne leydi amen ji